Kei ngā raua wā o te waka o Tainui, tēnā koutou katoa. Ina ka tīmata te whiua o ngā rōpū e whai pāngāna ki te mautere puia o whakāri i te wiki nei, ā ka rongo kōrero hoki i ngā pārurenga mo te kino i pā ki a rātou i taua parekuratanga. I takea mai te nuinga o ngā hāmene i te ngoikoretanga o ngā tikanga whakahaumaru a ngā rōpū nei i mua i te hūtanga. Nō reira, ka re rātou i hāmenetia, e whiua rānei i te wiki nei me te mea nei nā rātou i pahūwai a taua puia, i he rānei a rātou mahi i muri mai i te hūtanga arī i te wā o te tohu i ngā morehu. Kua whakāia pūtai ao GNS ki te hāmene kotahi, ā kua whakāi ngā rōpū tāpoi o White Island Tours, Volcanic Air Safaris, Areas Limited me Kahu New Zealand ki ngā hāmene e rua. Kua whakatūria he rōpū Māori hou ki te whare wānanga o Waikato ko te Waiora te ingoa. Ko te ngako o tēnei o rōpū nei hea whina i ngā tauira Māori o te whare wānanga o Waikato. Kia marama pūai a rātou heaha te aha i roto i te whare wānanga o tira kia marama pūai hoki rātou. Ki ngā āhuatanga o te wā e pākau mai ana kia tātou te iwi Māori a pēnei te mōreareatanga o tēnei kāwanatanga hou. Ko piki te ora Western Jacobson tētahi o ngā toihau. O te rōpū hou nei, o te Waiora.
Ko te Waiora tētai kape Māori, o roto e te whare wānanga o Waikato, o te tikanga o tēnei kapu e whakakotahi e ngā tauira katoa hurinoa i te whare wānanga. Ano hoki he wāhi haumaru o ngā tauira Māori, kia hala mai, kōrerotahi ai, whakawhanaunga ai, whakakotahi ai i ngā tauira katoa, he whai hononga, ko tā mātau mahi, o te Waiora, he whakahaumaru i ngā tauira, he whakamohu atu ki ngā tauira hau, hea ate ao te whare wānanga.
I tīmata ngā whakataetae kapahaka ārohe i ngā rangi whakatānei arā i roto o mā tātua te tauihu me Ngāti Kahungunu. I tai atu te heamana o te matatini a Herewini a Parata ki tōrere ki te mātakitaki ngā kapahaka o mā tātua. Kia tahuri ake tātou.
Kei te mihi atu ki ngā whakataetae kapahaka i tū ki roto o Mātātua, i tū ki roto o Ngāti Kahungunu, i tū i roto i te tauihu o te waka. I tōrere, rongo au i te hā o te kapahaka, i te hā o te reo, i te hā o ngā āhuatanga katoa, o ngā whare karioi o roto o te waka o Mātātua.
Nō reire, te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Ki te whakataetae whutupōro takiwhitu i tū ki Vancouver, Kānata i ngā rangi a whakatānei, ko ngā kapa e rua wāhine mai tāne mai o Aotearoa i whai wāhi ki te whiringa toa. I toa te kapa wāhine kia wīwi i te whiringa toa, wāhine e ngari anō ngā tāne. I hinga rātou i ahu kerekere hia rātou, ara e te kapa o āki tīna. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo. Hei whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga.
Hei pāho.